garoonka la tobanoonig ee Tiktor Ayub Stadium ee magaalada Baydhabo iyo waliba laakiin gabagabeeyey tartanka ciyaaraha Baydhabo Cup oo ku dareeray garoonka. Kulankii inka dambeeyay ciyaarta tartanka Baydhabo Cup iyo waliba dhahayay kooxaha FC Salaam iyo Darussalaam aanoosan ahaa sagaalankii daqiiqada ciyaarteen isku dhalin wal gool ah markii oo dhammaadeen daqiiqado ilinka tiri gal ciyaarta iyo waliba lambahay rigoora taasuna kooxoyinkii oo ka shal baheen rigoore afarishan oo Darussalaam iyo dirti guulii ka hamyowka koobka weyn ee Baydhabo Cup. Gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Koonfur Galbeed, wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Koonfur Galbeed iyo mas-uuliyiin shal duwan yanaa xiri tartanka ciyaaraha Baydhabo Cup ee ku dareeray magaalada Baydhabo. Maxamed Nuur Baroodi oo ee kabtanka kooxda Darussalaam oo qaaday koobka Baydhabo Cup yana dareenshayin ku warbi warbaahinta.
Alhamdulillah lana dadaal meel raais badan oo una hagilinay oo waqti dheer shaqo badan hagoobani iyo miraasi ilaahayna si alhamdulillah lana wallahi walaan walkeenna taageerayaalku taageerayaalka Darussalaam meel raais zero jooga laha tiimka la keenay Darussalaam la keenay meel raais taageerayaalku haafada ku dhisanta meel raais siyad laamado siyadka laamad meel raais laan koonka sagaalanka ee usiin meel raais Bashir Biyaale dheer wadaageenta meel raais uu ku hanbaliye mere raas Darussalaam mere raas jambiyoonagti alhamdulillah.
Sidoo kale aan ku mide taageerayaalka iyo yarixnada kooxda Darussalaam ee ku guuleysatay Baydhabo Cup yana ku hadli dareenka keeden guul Darussalaam
geega dareenka horta ma ku koro araga haytan miraayuna ma waa awurni nin dalagan sababta ciyaartoydan barwar bujuhd dadaalan biyani maamul ahaan markii uu fiirin ma waa eeda juudi dadaalan gidi marka meelanaani oo ma waa in vitam oo koobku qaadna illa abtume wa ku koyne kaalan meel raay heer sidaacda ku koyne illa i hadme wa halmaan mayno badeena in biidam gaasaga gaandi illa hadme wa champion meel raay in sheegena markii insha Allah meelena marweel buguul i goban meelena meel raay zerbiidna may wadaana inii uu seer ee sheegna timku insha Allah guud i goban marweel buu inii garab sheena
alxamdulillaah tii uu maana meel raay ka banay oo daw ku dhanhan dagaalamaani deerna insha Allah waan may bal hada Darussalaam sanadka dambe hoob ilaahay risaare waan rajay insha Allah wallahi anuu mudabo may leeyahay inuu final seeni Baydhabo Cup final jeesane waan una gaadni taasay may baa walwiinan in ku dhigantamaha tidiga kalena kooyal zeeray baa hareemni una may leeyahay Baydhabo Cup kan may leeyahay walashay korma isin buu qabtan saas daraadii markan may balaha Darussalaam marweelba guuleysay hata zeer biyanagna sanadka dambana finalka may leeyahay insha Allah yanta ka kulmaan oo zeer ah insha Allah Darussalaam hajirto hajoog dawlisha
geeg inga sameeyna oo finalka dhilmi adan alxamdu ilaa maadle inga soo in guuleysan adan may laamina kulli waaq idan faraasna wallahi ha wallahi adu kulli adan meena matay miyalka meena raabe sar alamindaan un siyaasa ir kulka adiba alamindaan lan soo cyber meena salaaka alamindaan ir kulka adiba ragad meena adan tuman saaku baay kulli adan meena dadalshan aan adan alxamdulillah wallahi kulanka aniga kulmay arnow eedan gudunay in kasto meena geeg final ay tahay baragaydi garoonka meena salaam buu dhaafi taageerada ay baragayta hadan kulay guuleysina meela alxamdulillah wallahi marwalba alxamdulillah amay baagan diray marwalba meena iyo walkeena iyo laantay garoonka meena un itama ka dheeli korno yoon meela meena marwalba meena salaay garafana meena aan buu dhaafi ala
salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh oo magaay leeroon isteexay ibraahim xil geeg waliba inta eedan ka faraxsanaa wana hanbal yadeeran ka diray een kooxda oo meela raas Darussalaam way bas in laa hanbaliyo een guulisin bilaawo tihato ilaha insha Allah oo bilaa er waliba lahaa han heesadkee oo laa taageeral koliba ka baaxay meela raas gabdh badan qaraarayaan araga way baleer lahaa qaraarka hees ku dhaafay meela raas heesadkee er laayr
marna ka fikiraani salaame intii koobkan linka qaada baraantiyan rafaadiyan meela raas taageerayaasho madag noo galeen koobkan uu leeyahay aa war garoon ka hayseeyo ilaari waan kala mashiid isku day kolay jawe geeg salaamay dabti ay kay baabiyo garab taagan marda busin ka deeyda degmooyinka laanta taayaray meel kasta hayla guuleysay saahib la heer qaran guuleysay
sanadkan horyaalka tartanka ciyaaraha Baydhabo Cup ee la hagaab gabay waliba ku qayb galay tumiyo liko hoodo ku shar dareeri heerarka koowaad dhamaas dhahad ee Koonfur Galbeed.